sentir humu ndani mastakibao Solomon baki wemo kulia Diamond kushoto Zuchu na ule dayo sikia mara kidogo kaibiwa simu ya Mario oya wauni sikia unahisi amechukua nani
Sera music is a fly.
Oya, Jolidio, unahisi ameiba nani? Oya, wauni, goja kwanza ni kuwapie. Zigia. Ilo jibu lilopata una uhakika unabahatisha. Mana Mario kanuna kasema safari ataika. Oya huku na kule sauti ya fela ikasikika gari liende polisi huko ndo shahidi utakamilika sikia sasa sura sio roho wala muonekano bora tuende polisi huko huko ndo kitaeleweka wauni oya hiyo simu amechukua nani oya kina samsukuma hiyo simu amechukua nani Watoto wa Kinondoni mpaka Irala Video Boy Baba Jay anakubali sana 7-7 we hidi hidi wizikane ashima yako kaka zesa alichi miziki we zigia
Goja,
Mgoja
Wewe mi namba supplier.com
Andasko kapi Sigia, bando Wape Andasko kapi gatena
Download kupitia minambasera media.com.